Mokgatlo wa Democratic Alliance o batla mehato e potlakileng ho tswa ho Masepala wa Tokoloho ho lokisa diphoso tsa masepala ona tsa metsi. Ka nako e telele, baahi ba siilwe ba sena metsi a nowang a sireletsehileng kapa ho hlweka. Democratic Alliance e ipiletsa ho masepala ho phatlalatsa ditekolo tsa ona tsa metsi se saletseng morao le ho nka mehato ya nnete ya ho busetsa metsi bohlweking. Baahi ba rona ba lokelwa ke ponaletso, boikarabello le metsi a sireletsehileng ka dinako tsohle.